nkhani ya mphatso za mzimu woyera ndi nkhani yayikulu zedi. Tinayiyamba mprogramu yapita ija ya tisanthule Bible, koma nkhani ija sitinathane nayo, kote kuti nkoyenera kuti lero tipitirize pomwe tinalekezera mprogramu yapita ija. Sichoncho, ndakulandani ndi manja awiri ku programu yathu ya lero ya tisanthule Bible. Ziyenera kukhala choncho ichi, ndikhopa kuti muli bwino, ngati simuli bwino, pemphero lathu kuti Ambuye akukhudzeni. Amene watitsogolera mprogramu ineyi ya tisanthule Bible ndi mʼbale Osman Chiloramanda, ndipo lero tikhazikike kwambiri pa mphatso za mzimu woyera kufanizidwa ndi ziwalo za thupi. Tiyeni nayo nkhani mʼbale Manda.
Landirani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Lero, tiyeni tiyambe kuwunika mawu a pa Mateyu 5:13, amene akuti, inu ndinu mchere wa dziko lapansi, koma mchereyo ngati ukasukuluka, adzawukoleretsa ndi chiyani? Pamenepo sungakwanileso kanthu konse, koma kuti ukaponyedwe kunja, nupondedwe ndi anthu. Tsono mprogramu yapita ija. Timakambirana kuchokera pa 1 Korinto 12:1 mpaka 7. Momwe timaona mphatso ya mzimu woyera. Ndipo lero pamene tipitiliza 1 Korinto 12:8 mpaka 31, tikambirana za mphatso za mzimu kufanizidwa ndi ziwalo za thupi. Verse 1. Pakuti kwa mmodzi kwapatsidwa mwa mzimu mawu a nzeru, koma kwa mzake mawu a chidziwitso, monga mwa mzimu yemweyo. Poyamba ndifuna ndifotokoze kuti pamene tinena kuti mawu a nzeru, ndiye kuti tikukamba zakukhala ndi chidziwitso choona cha mawu a Mulungu, chimene chisanawululidwe ndi kale lonse. Ndipo pamene tikamba za kuzindikira, tikunena za kufufuza mawu a oona a Mulungu. Tsono chimene akulankhula Paulo ndi chakuti, anthu anapatsidwa mphatso zosiyana, aliyense mphatso yake. Ndipo akunena kuti, ena anapatsidwa mphatso ya nzeru ya mawu a Mulungu, kunena kuti ali ndi nzeru yozindikira ndi luso lofotokozera zozama za mawu a Mulungu. Ndifuna mukumbukire mfumu Solomon, amene anali ndi zelu yolankhula miyambi ya mbiri mbiri ya nzelu zakuya. Komanso tiona atumiki wena kuti anapatsidwa kuzindikira, kapena kuti anapatsidwa chidziwitso chonenera, pamene wena anapatsidwa luso lopereka uphungu. Gawo la chiwiri ndi gulu la anthu amene anapatsidwa mphatso zomwe zimayimira pa chikhulupiriro chapadera, monga kuchita zozizwa, kuchiritsa, kusiyanitsa mizimu, monga mwa Mateyu 17:20. Ndipo pali gulu la chitatu, limene linapatsidwa mphatso yolankhula malilime ndi kutanthauzira malilimewo. Tsono nkhani yomwe ili pano ndi yakuti, ngakhale pali magulu ya anthu amphatso zosiyanasiyana, iwowa amagwira ntchito imodzi yokweza dzina la Ambuye. Kutanthauza kuti, ngakhale pali kusiyana kwa mphatso ndi ntchito zake zosiyanaso, zonsezi pamodzi zimagwira ntchito yokweza dzina la Ambuye. Mwa njira ine tikunena kuti, inu ndine tinapatsidwa mphatso zosiyana, koma tiyenera kugwiritsa ntchito mphatsozi ndi cholinga chokweza ufumu wa Mulungu. Verse 2. Kwa wina chikhulupiriro mwa mzimu yemweyo, ndi kwa wina mphatso za machiritso mwa mzimu mmodziyo. Mundimeno muli nkhani yakuti mzimu woyera amapereka somphatso yachikhulupiriro kwa wena. Tsono mwinenu mukunena kuti, ife tili nacho chikhulupiriro popeza tinapulumutsidwa. Ndi zoonadi, inu ndine tinapulumutsidwa mwachikhulupiriro mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Koma si chikhulupiriro chomwe akunena Paulo pano ayi. Iye akunena za chikhulupiriro chomwe chimachitika, chomwe chimachita zozizwa ndi machilitso, chomwe Ambuye Yesu amanena pa Mariko 11:23, pamene adanena kuti, ndinena ndinu kuti munthu aliyense akanena ndi phiri ili, tanyamulidwa nuponyedwe mnyanja, wosakayika mu mtima mwake, koma adzakhulupirira kuti chimene achinena chichitidwa, adzakhala nacho. Komanso pa Yakobo 5:15 pali mawu akuti, ndipo pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwalayo, ndipo Ambuye adzamuukitsa. ndipo ngati adachita machimo, adzakhululukidwa kwa iye. Ndiye mwa mawu awa tikuona kuti si anthu onse amene ali ndi chikhulupiriro chotere ayi. Mwa njira ina tikunena kuti mzimu anapereka chikhulupiriro chapadera kwa anthu ena amene akhoza kuchita zozizo zotere. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuona kuti Paulo akupereka mitundu iwiri ya chikhulupiriro. Mwankhani iye akunena kuti pali chikhulupiriro chachisomo chimene ndi chowapulumutsa munthu, komanso pali chikhulupiriro chapadera chomwe chikhoza kuchita zozizwa. Ichi ndi chikhulupiriro chomwe chinaperekedwa kwa anthu amene anapulumutsidwa kale ndipo akhoza kuchita zozizwa monga machilitso, pakusanjika manja, komanso ngakhale kudzoza mafuta. Tsono iyi ndiyo mphatso ija yomwe inalonjezedwa kwa ophunzira ambuye wathu Yesu Khristu pa Marko 16:17-18, pamene adanena kuti, ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo akukhulupirira mdzina langa, adzarutsa ziwanda, adzalankhula ndi malankhulidwe atsopano, adzatula njoka ndipo ngakhale akamwa kanthu kakufa nako sikadzawapweteka, adzayika manja wawo pa odwala ndipo adzachira. Komanso ambuye anaperekanso patsoyi ku mpingo woyamba uja pa machitidwe 5:12-15, komanso 16 ndi chapter 19:12. Anzanga, ndifuna ndinene kuti ine ndimakhulupirira kuti mzimu woyera amapereka mphatso zapadera zotere kwa mibado yosiyanasiyana malinga ndi cholinga chomwe afuna kukwaniritsa. Verse 3. Ndi kwa wina machitidwe amphamvu, ndi kwa wina chinenelo, ndi kwa wina chizindikiro cha mizimu, kwa wina malilime a mitundu mitundu, ndi kwa wina mamasulidwe a malilime. Paulo mundime ino akunena kuti mphatso zosiyanasiyana zinaperekedwa kwa anthu osiyanaso. Pali wanthu ena amene anapatsidwa kuchita zozizwa, kunena kuti kuchita zamphamvu koposa amene ziyenera kuchitikira, monga kuchiza odwala, akhungu, osava ndi zina zotere. Ndiye pali gulu linaso la wanthu amene anapatsidwa mphamvu za kunenera. Iyi ndiyo ntchito yolalikira zachifuniro cha Khristu. Mwa njira ina tikunena nkhani ija anali kunena Paulo pa 1 Korinto 11:5, imene kukhudza akazi kulalikira mwa Mulungu. Nkhani ndiyo kuti lero lino tikufunadi anthu amene anadziperekadi kulalikira mwa Mulungu ndi kukhulupirira kuti Mulunguyo adzakwaniritsa cholinga cha mawu ake kudzera mwa mzimuya. Paliso mphatso ya kuzindikira mizimu, kunena kuti pafunika chidziwitso chapadera kuti munthu asiyanitse pakati pa mizimu yoyipa ndi mzimu wachoonadi. Lero pali vuto pakati pathu la kuti mipingo kapena kuti mu mpingo simumazindikira kuti mwina mtumiki amene ali pa mpingopo ndi woona kapena ayi. Mwinanso anthu amene amayikidwa maudindo a mpingo samadziwika kufikira mwina ataono. Aliponso anthu ena amene anapatsidwa mphatso yozindikira mizimu yoyipa ndi mizimu yoona. Mwachitsanzo, mu mpingo woyamba mtumwi Petro anali ndi chidziwitso chimenechi pamene anazindikira mzimu wachinyengo mwa Hananiya ndi Safira. Ndiyo nkhani tikuipeza pa machitidwe 1:10. Tsono anthu amenewa ndi wofunika kwambiri pakayendesedwe kwa mpingo, chifukwa amakhoza kuzindikira anthu woona ndi anthu achinyengo. Mwachisoni kuti anthu otere akapereka upangiri mu mpingo, upangiri wawo sumalandiridwa chifukwa anthu ena amanena kuti akuchita sanje ndo anthu amenewo. Mwachifukwa ichi anthu achidziwitso ichi samagwiritsidwa ntchito ayi. Ndiye pali mphatso yakutanthauzira malilime imene imngagwiritsidwe ntchito ndi atumiki pakufotokozera chifuniro cha Mulungu. Taonani pa 1 Korinto 14:27, Paulo akunena kuti ngati wina alankhula lilime achite ndi awiri koma oposa atatu iyayi. ndipo motsatana, ndipo mmodzi amasulire. Komambe poyamba ndikoyenera kunena kuti, awa, simalilime osadziwika ayi. Ndipo mmawa Mulungu, palibe pena paliponse pamene wokhulupirira, kapena kunena kuti munthu amene ndi Mkhristu, akhoza kulankhula malilime amene ndi osadziwika ayi. Kutanthauza kuti, ngati mneneri alandira vumbulutso, ndipo alankhula mulilime la chilendo, ndiye kuti payenera kukhala munthu wina amene angamasulire kapena kutanthauzira mawu amenewa. Tere tikunenetsa kuti mzimu woyera ndiye amene amapereka mphatso za uzimu kwa aliyense mosiyana monga momwe iye afuna. Ndipo mphatso iliyonse iyenera kugwiritsidwa ntchito kutumikiwa Mulungu, kapena kuti mphatso igwiritsidwe ntchito pokweza dzina la Ekleziya. Mwa njira ina tikunena kuti mphatso zimenezi siziyenera kugwiritsidwa ntchito kupindulira munthu pa iye yekha ayi, komanso sipoyenera kuti wina adzitamandire pamene ali ndi mphatso zimenezi ayi. Verse 4. Koma zonse izi achita mzimu mmodzi yamweyo, nagawira yese pa yekha monga afuna. Paulo akunena kuti mzimu woyera ndi mmodzi amene ali ndi ulamuliro pa mphatso iliyonse, kutanthauza kuti ali ndi mphamvu ya kugawa mphatso kwa aliyense ndi mzimuyo. Kotero kuti sipafunika kupempherera kuti inu mukhale ndi mphatso ya mtundu wina umene inu mufuna ayi. Iyi ndiyo nkhani imene Paulo afuna kupereka ku mpingo wa ku Korinto, chifukwa pakuoneka kuti Akhristu ambiri akanali mmoyo wathupi, tere anali ndi chidwi ndi mphatso ya malilime. Ndipo Paulo amafuna kukoza cholakwa chimenechi pakati pawo. Tsopano Paulo afotokozera kagwiritsidwe ntchito ka mphatso za mzimu. Iye akunena kuti mphatso zosiyanazi zimagwira ntchito mogwirizana monga momwe ziwalo za thupi zimagwirira ntchito. Verse 5. Pakuti monga thupi lili limodzi, nilikhala nazo ziwalo zambiri, koma ziwalo zonse za thupilo pokhala zambiri zili thupi limodzi, momwemonso Khristu. Tsopano mamene tiyamba kukambirana ndi meyi, pofuna kuti iveke bwino, ndi bwino kuti tiphatikizepo verse 20 lomwe likunena kuti, koma tsopano pali ziwalo zambiri, koma thupi limodzi. Komanso verse 27 likuti, koma inu ndini thupi la Khristu ndi ziwalo yese pa yekha. Tsono Paulo akupereka chithunzi cha thupi la munthu. Iye akunena kuti monga momwe ziwalo zimagwira ntchito yosiyanasiyana mthupi lake la munthu limodzi, momwemonso Akhristu mu mpingo wake wa Khristu ayenera kuchita chimodzimodzi. Iwowa ali thupi limodzi ngakhale amachita ntchito zosiyanasiyana. Mwa njira ina akunenanso kuti monga momwe mthupi la munthu muli ziwalo zambiri, mu mpingo muliso mphatso zambirinso. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndikofunika kunenanso kuti pamene chiwalo chimodzi chipweteka, ziwalo zina zonse zimapwetekanso. Mau awa ndi woonadi. Taonani pamene ine ndinapweteka chala chimodzi, ndimava ululu pa zilo nsero. Tele ndinali kuganiza kuti mafupa onse a pa zilo anavulala. Koma pamene ndinakaunikitsa kuchipatala, panapezeka kuti linali fupa la chala chimodzi choka. Tele mwa mau awa tikuona kuti thupi limakhala ndi ziwalo zambiri. Mthupili muli mafupa, nofu, minyewa, mitsempha, mapapo ndi zina zambiri. Tsono mwa ziwalo zonsezi tikupeza kuti pali ziwalo zina zomwe ndizosadziwika koma ndizofunika kwambiri. Taonani tili ndi chala chachikulu chakumwendo. Ichi ndi chofunika kwambiri, popeza pamene chichotsedwe chala chimenechi munthu amavutika kuyimirira bwinobwino, koma ntchito yake sidzika kwenikwene. Izi zimaonekanso mu mpingo wokondedwa, kuti muli Akhristu ena amene sadziwika bwino, komanso alibe udindo wina uliwonse. Iwowa amangopemphera pogwiritsa ntchito mphatso yawo yachikhulupiriro. Tsono mwine inu nkufunsa kuti kodi chimachitika nchani kuti munthu akhale gawo limodzi la mpingo? Taonani Paulo akuti, verse 6, pakutiso mwa mzimu mmodzi, ife tonse tinabatizidwa kulowa mthupi limodzi, ngakhale Ayuda, ngakhale Ahelene, ngakhale Akapolo, ngakhale mfulu, ndipo tonse tinamwetsedwa mzimu mmodzi. Iyi ndi nkhani ya ubatizo wa mzimu woyera. Paulo akunena kuti ndi mzimu woyera amene amatika ife tonse mthupi limodzi la Akhristu, kapena kunena kuti mthupi limodzi la wokhulupirira. Iyeyu ndi amene amapereka mphatso zosiyanasiyana kwa okhulupirira onse. Ndipo ife ngati ziwalo za thupili tiyenera kugwiritsa ntchito mphatsozi. Ndizotheka inu kukhala osadziwika, koma kukhala ndi udindo wofunika kwambiri, monga udindo wa chala chijeje chikulu chakumwendo umene sudziwika kwonse ayi. Tsono uthenga ndi wakuti ngakhale inu muli ndi ntchito yosaonekera kwa wanu, koma muyenera kugwiritsabe ntchito mphaso yanuyo. Verse 7. Pakuti so thupi silikhala chiwalo chimodzi koma zambiri, ngati phazi likati, popeza sindili dzanja, sindili wa thupi, kodi silili la thupi chifukwa cha ichi? Ndipo ngati khutu likati, popeza sindili diso, sindili thupi, kodi silili la thupi chifukwa cha ichi? Ngati thupi lonse likadakhala diso, kukadakhala kuti kununkhiza? Nkhani ili mundima ino ndi yakuti matupi athu si chiwalo chimodzi, kutanthauza kuti mzimu woyera sanapereke mphatso imodzi kwa aliyense ayi. Tele monga mmene lili lithupi kukhala diso, chala, mapazi ndi manja, momwe monso anthu ali ndi mphatso zosiyana zimene mzimu wa Mulungu anapereka kuthupira Khristu kuti zigwiritsidwe ntchito maudindo osiyana. Verse 11. Koma tsopano Mulungu anayika ziwalo zonsezo mthupi monga anafuna. Pano ndiyambe ndi mawu akuti Mulungu mwa ulamuliro wake ndiye amene amapereka mphatso, ndipo amapereka monga momwe iye afuna. Ndiye mphatso zonsezi zimaperekedwa pofuna kukwaniritsa chifuniro cha Mulunguyo. Tsono tikunena kuti mphatso zimenezi zinaperekedwa ndi cholinga chakuti thupi lizigwira ntchito yake bwino. Mwachitsanzo pamene tiwerenga Bible, tipeza chitsanzo cha maidolika amene anali ndi mphatso yosoka. Iye anagwiritsa ntchito mphatsoyi ku ulemerero wa Ambuye amene ali Yesu Khristu. Kutanthauza kuti anagwiritsa ntchito mphatsoyi ya kukwaniritsa chifuniro cha Ambuye. Ichi chinaonekera pamene anafa, kotero kuti akazi amasiye analira mwakuonetsa nsalu zomwe iye anali kusoka. Tere ichi ndi chimene chinakhudza kwambiri Petulo kuti akamudzutse Dolika kuchoka kwa akufako. Petulo naye analiso ndi mphatso yomwe inapindulira mpingo wa Ambuye. Taonani pa tsiku lija la Pentekoste, iye analalikira uthenga wabwino womwe unagwiritsidwa ntchito ku ulemerero wa Mulungu. Wokondedwa anzanga paulenu, mu Bible tipezaso chitsanzo cha Hananiya ndi Safira. Awa ndiwo anthu amene analiso ndi mphatso zawo, koma sanagwiritse ntchito mphatso zimenezi ku ulemerero wa Ambuye. Ichi ndi chifukwa chake anachotsedwa mu mpingo mwa njira ya imfa. Tela tikunena kuti mzimu woyera ndi amene ali ndi ulamuliro wakupereka mphatso kwa inu ndi ine, chifukwa mphatsoyo iyenera kugwiritsidwa ntchito moyenera. Kodi inu mumagwiritsa ntchito mphatso yanu ku ulemerero wa Mulungu? Tsono pamene tiwerenga verse 19 mpaka 22, tipeza nkhani yakuti ngakhale thupi lili ndi ziwalo zambiri, koma zigwira ntchito mogwirizana ngati thupi limodzi. Momwe monso ngakhale Akhristu ndi ambiri, koma ayenera kugwira ntchito mogwirizana popeza ali thupi limodzi. Mwa njira ina tikunena kuti munthu aliyense amafuna dimu zake pa mgwirizano umenewo. Ndipo Ambuye amafuna kugwiritsa ntchito ife tonse posaona mphatso za zing'ono kapena kukula kwa mphatso zake. 23. Ndipo zimene tiziye sa zochepa ulemu mthupi pa izi tika ulemu wochuluka woposa ndi zinthu zosakoma zikhala nazo chokomeletsa choposa. Koma zokoma zathu zilibe kusowa, koma Mulungu analumikizitsa thupi napatsa ulemu wochuluka kwa chosowacho kuti kusakhale chisiyano mthupi. Koma kuti ziwalo zifanane ndi kusamalana china ndi chizake. Pano pali nkhani yakuti, anthu amene ali ndi mphatso zochuluka, akakhala pamodzi ndiwo amene ali ndi mphatso zochepa, amapereka mphamvu kwa anthu amene ali ndi mphatso zochepa. Tsono anthu ena amene ali ndi mphatso zochepa, amaona kuti sangamuchitire kanthu Mulungu ayi. Kani ndiyo kuti, tiyenera kufufuza okondedwa, chomwe tinga nchitile Mulungu, komanso kufufuza, komwe anga digwilitse nchito. Paulo akunenetsa kuti, painera kukhala mgwilizano mthupi mumpingo, kuti pasakhale ngawano. Ndipo Akhristu ayenera kukhala wosamalirana wina ndi nzake. 26. Ndipo chingakhale chiwalo chimodzi chiva chowawa. Ziwalo zonse ziva pamodzi, chingakhale chimodzi chilemekezedwa, ziwalo zonse zikondwera nacho pamodzi. Paulo akufotokoza nkhani yochititsa chidwi. Tonana akunena kuti, mumpingo simalo amene muyenera kupezeka sanje ayi. Iye akunena mawu ameneyo chifukwa tili thupi limodzi. Popeza pamene mmodzi alandira ulemu, tonse tilandira ulemu umenewo. Ndiye pamene mmodzi akubva zowawa, tonse tiva zowawa pamodzi naye. Wokondedwa anzanga paulendo, kodi nkhani iyi imachitika mu mpingo wanu? Paulo akunenetsa kuti, ndi mmene thupi limene lili limodzi liyenera kukhalira. Verse 27. Koma inu ndinu thupi la Kristu ndi ziwalo yese pa yekha. Ndipo tu Mulungu anayika ena mwekelezia, poyamba utumiki, achiwili aneneli, achitatu aphunzitsi, pamenepo zozizwa, pomwepo mphatso za machiritso, mathandizo, maweruziro ndi malilime a mitundu mitundu. Kodi ali wonse atumwe, ala aphunzitsi wonse, ali wonse ochita zozizwa, ali nazo mphatso za machiritso onse kodi? Kodi onse alankhula ndi malilime? Kodi onse amasulira mawu? Paulo pano akumba mkota nkhani yonseyi imene wakhala akulankhula pa ubale wa Akhristu ndi Khristu, komanso Akhristu ndi Akhristu anzawo. Nkhani ndiye kuti Mkhristu aliyense ndi chiwalo cha thupi la Khristu, ndipo aliyense amakhala mʼbale kwa mzake, popeza ayenera kudalirana wina ndi nzake. Mama awa Paulo amafuna kukwanilisa cholinga chakuti Akhristu a Korinto asakhale ndi chithunzi chogawikana chifukwa cha mphatso zomwe iwo anali nazo kapena kuti zinali pakati pawo. Komanso akunena kuti Akhristu wonse sangakhale pa udindo umodzi ayi. Ena ndi atumwi, ena aneneri, ndipo ena ndi aphunzitsi. Onsewa ali ndi ntchito zosiyanasiyana monga mwa mphatso zawonso zosiyanasiyana zimene analandira. Ndiye akutsindika kunena kuti munthu aliyense ayenera kukhutitsidwa ndi udindo wake. Koma tavani Paulo akutsitiza ndi mawu awa, 31. Koma funitsitsani mphatso zoposa, ndipo ndikuonetsani njira yokoma yoposatu. Paulo wakhala akunena kuti mphatso zonse zimaperekedwa ndi Mzimu Woyera, ndipo munthu ayenera kukhutitsidwa ndi mphatso yakeyo. Koma pano akunena kuti munthu ayenera kufunitsitsa mphatso zoposa, kutanthauza kuti ngakhale mphatso zonse zipatsidwa ndi Mzimu Woyera, munthu ayenera kufufuza mphatso yomwe ayenera kumutumikira nayo Mulungu moyenerera. Kodi inu munayipeza mphatso yotere? Lero tilekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa 1 Korinto 12 verse 8 mpana 31. Pomwe timakambirana za mphatso za mzimu, kufanizidwa ndi ziwalo za munthu mtupi. Ambuya kudalitseni pamene mupitiliza kulingalira mawu amenewa. Amen.
Amen. Amene iyo anani bale Osman Chiramanda kutsogolera kusanthwa mawu Mulungu kuchera 1 Corinthians chapter 12 tinambira verse 8 tarikizira 31. Nkhani yokoma, nkhani ya mtengo patali ya mphatso za Mulungu kufanizidwa ndi ziwalo za thupi. Ndi kubwera raita kandi chithunzi-thunzi chabwino mprogramu iyi komanso yapita ija ngati nali modzi pomwe takamba kwambiri za mphatso za mzimu woyera. Makera wathu ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ndipo kumbukirani kuti programu iyi upezeka pa internet pa ttb.twr.org/chichewa. ttb.twr.org/chichewa. Pa internet mwenye pa website mwenye ya tisanthule Bible. Fika nipo, mvetserani, mukozanso kutsitsa, kachingereza kake kuti download, zomwe zilipo kumvetsera munthawi yanu. Komanso dziwisani wena za page imeneyi. Wenanso mukhoza kutumiza SMS, nambala ya pa Malawi kuti limbikitsa kapena umboni wanu umene kudzera mu SMS nambala iyi pa Malawi 083-500-222. 083-500-222. Ambuya akhale nanu zikoma.